studio tamani kettude kabaruji mon e fulful
salim joratu bogi janega fandu hala mamadou samasiku jamnyal sakrabe heribe ko badi milliardu sappo sefa nguri natudo le fuditugol dawol train o aljumaare hande guldo dawol fuddi to kayton pelle halnana en e bali politinkobe denti mbien hultinde jabanan nangal den nugal nasaraji gal nyande wota sappo jettu jo alkamsare kenyen be ngadi botmodo bamako do habitibe be ngoben gotyan nyande sappo e go o juin bangal mudun ez hokki tajural landinal lam fegol wuteji di dingun sembe kamroja men hande men kikide aljumaare jena juin 2023 bismillah sakrabe tara imike kay beta aljumaare mbenna nangude lawul bamako hejoji dawi di ngoni ben kala altinere kala mben alkamsare e kanye asabere train o imoto bamako yadi kay so imade kay wardi bamako dum yo kala talatare aljumaare e alla be mben ko badi milliarduji sappo sifa natudi ngun natudi yo kabaru fuditingol dawul lawi jandi di intala ak bilal ko heben ka dafa sango umar wegalo
fuddugol yagol terengaji di idum e imadraji ko gouvernement o watte hejo golleji mudun dun latiki sababu so mudini garuji sappo e jenay hakkune bamako e kayi kanye dati jamde den noddirtende korofina fa yottoyodobe darto bamako mudinobe terengaji di fa yottoyo mudinobe dati kanye kaki ko hani watte le dati di furu huncenama hore hakkune bamako e kayi dun latiki sababu so pon nokko noddirtedo galugo mahina e tokkoto mujjintina le majjundu ko he terengaji didi kebaama ton kanye e wagoji mudun en be jangini ko yata noga e tatobe no dirta komi en kanye donnobe noga e nayom e lamido dun en dido ima daraji be jokkitito dun le duubi joyi le yontere fu jahongol wadan ko e tati hakkunde bamako e kayi hanbe huncende golleji di fu hore yo feddinde no dirta sopa faire mali sa
wis nor so odo so pafer mali o hu men horo mudum ibrahima mayga holti wiide ben dawre yi fuba mama yalla be dawi ben bamako kay ana duuma deno dardi kala gombe du dati ben jaddi di bangal pongaji di ngatana hakilo di do kakidi kanko ben ibrahima mayga wonko honni khalifa goita kedda fasango alsisi
il s'agit pas de commencer
imintin gol terrain o wana do hala ka woni hala ka kayo wadden min bay fa terrain o daro kase abada le narda yimbe le fungombe damala raydi tipoto be tundi motta dum golleji dibe ngatta di ana wawi yottinde torda terrain o idum wawi yottinde torda yimbe le dawro be terrain o mide narda yimbe le fu jodi be damala ray ngaji dido wada ko wawi yella terrain o ya warta mudum ana heba ne wadi be bama biye ngaji mabbe be motta ko be ngatta wi kaaji le terrain o be peso bagage mabbe ya warta mon garta fami fudda jon o nyende fu watte so wana alal bar
a parle mercredi
le yotta meden ben om nampal kambe gombe do lawi la ben ko nukuji mo do lawi jande di hokki hakilaji mabbe do futtingul gul do dawul denno adama amadou haydar e hejabe mo yogabe on ko ben ke da fo sango alsisi
terrain wuli ko jaranya ko
dimiti gol terrain o so gonga Allah o dum wili min sanni do huuna ko minardi Allah ana heba duubi jom duawu ngaji amin jaba min yim bel gombe kuntan terrain o tammi andi min bowa dawirde bis min beltike sanni mi de duho faham yalla ngoldo imiti gol terrain ana lato imiti gol gol darangol wala dum kase mi wawa haltande on fey weli yonki am do haadi dawol am chakiti gol terrain ana batto duubi sappo hande min kaya mi de yidi gol imiti gol terrain o lato hunde keddo tonde abada edum mudi yimbe le fu gombe le galluje mawde do to terrain o yaborto ana welti hande yide terrain o fuditi dawol mudum
sakrabo tata klaj mo du ko barem bonga bem am facebook e do twitter
kede kabaruji waltigol nugal sharangal do studio tamani
humpitinde fa famu hebe
kalden fa pamre
studio tamani
ana fa bondira e kabaru referendum 2023
temere kewdo jamaare ngoni mbien noti be nodango mbien pelle pultinkobe mbien jamaniibe nugal sarjangal denno dum wadi alkansore kanye jetti juin to lettre de 26 mars denno dum wori bangal ben hinade imadraji don wote nyandi sappo jetti juin kam ko enza trawari na noto mon ko be ne kedo fastango sita sitibe
o batu fana mudun yo famutinde jamaren yalta fa hewa jabna di wote je halade festa stade hewe sanato jamarene do wawa natade sabe wi jama yaltata ngenen di woteji watte mamadou koulibaly kanyo hewtna hala pelle parti politique
c'est après d'avoir examiné
chakal komiti yoti fa gasi nugal sariya hayrene parti politique amen be bami anniya watande wi de jabani
wi levi hore be fede société civile be weltike sanne chagane be nodda fotide o batu ko nari bangal woteji wi ite resource sare sirnu Sirima Sako kañum hewtuna haala fedde société civile
pour la première fois arane le nidi amen di nuya saria pame mo holitale mo dum mira bala société civile ala jogi darne e golle démocratie sabe mo dum jaati won so minen pelle bala société civile le di amen di men narda malin kobe fu wata wi de jabani
hoore to gormal leedi mal do won chokel ko kala maga ka e ministre ko heewi fartade amiru fedde sente nodita maliki jaw be fu fotte o batu
fedde age holti wiire ben tawata li raison ngaji mali di fuf ben bangal wote men habitibe be ardibe be fu hali dun aljumaare hande le ben imadraji be le kartal ndoko be kabaruji bangal di do woteji di derno nyande aljumaare sapo go juin wote na hani wadede kanko horajo ben age mustum metu mutawassis holti wiire darande honjotobe wattanta hakilo sanne le kabar wonko hani kanko alisisa kedda na fashan mako
dans le schéma
le tati mi itingalo di fa la to sababu e jure amen haygude e andande goleji amen di hono yarta goleji be amen sapo mineldi yaade le region ngaji to woteji warta fa wadele leedi amen di jidir gol kingol lamode leedi amen di mi gollirta hono robe amen sapo mineldi yaade le dido nukule fa yewa e fabo goleji woteji mangal pade elbe ngaro fuddule fobi jango mi leedi waltinde hakille bala societe civile wiide arne ko tay ko to mabbe warta fa hokke haybete le nyalaade ngarode mi ngara mi kaltana on dati ko heddi jokkede le wutiji ngarode
weltingol nuygal sarya le lamorde me
bangal lamben raison nga jamdi kay wakat jun o fitugul carte wote kanyadun famingul ko tongal serengal ngondi wodede kanko Moussa Mali soko wonko hawrutin en kedda fastango sita sidibe
hokkugo talkal ko nodirta carte d'électeur fuddama ne alarbaade jeddi lewru juin 2023 le genni kalana le cercle yan fuyila newi horebe ne lamorre jama juddinama ko fabto yimbe ben hebde talkal en ko nodirta carte d'électeur no yafri le genni nyoruji sahel ciagane kaaki wadir wotinaaji ni wadda hokkude jamaare ndu carte d'électeur fuddikene jumare to amir en dededen le genni nyoro ko yata carte ngaji teme tati hokkama jumiram en timmi le sahen lednin amir en fina tawa kayde jodigen kaldi kabare woti ngaji witude nu suudi sare kesru alkamsare jatti lewru juin le genni gundam ciagane wad o batu be hollitibe jabini witude suudi sare kesru le genni menaka dabri fu fiaka fa hanen ko nayri bangal lalnugo o wote halado gadu e tawede fu sede en holliti mi feccugal carte d'électeur fuddama on nukku
ko saabi cuboda a jabi ko saabi cuboda a jabaay
fedde man ko be ngobbe ciagal leedi ndi ben hokki sababuji di be di wadi be jabani nugal sadjangal den arribe badi kawtal kenen jiddi lewru juin ben ndugo hakuna mabbe nokobe kawruji bon ko dum wadi den no kago Abou Silla won ko hanni kedjan ndal ben lawdo am ngondo tun wona stagiaire kedan ko sango arcisse
oui parce que dans cette
constitution ko be ngombe ciola nugal seria hermo leedi amende warta faaju enedo mudum o kamile jabani dum sabbe min jiya le hem fey hunu ko min baawi nyimude tobere wotere mo ala mudum heewi sanne bangal amen o dum kaltana mo dum fa gasimi pami mi halam fa nane nugal sariya herde wona do malinkobe wada dum malinkobe wadana idum wadani malinkobe du fu jogade talki leede godde kutteje ana hen faiso nafadu wa hen dum ana rena lidi amendi yeso mikroji mondi mi kaltana o miide mi jahan mi kolita wiide mi jabani nugal sariya mo lidi amendi warta fa jodo do mudum o sappo e jitti luru jengaru sabi dum ye nugal sariya
amen notre constitution
yi watay kotor
ele on ben balde jettobo madraji kam be dun famin gol ndugal saraji ndugal sareyangal kam be hojotobe nangude madraji kam be dun yalla tawede le nokuji kewdi leddindi nyande wuteji di derno famin gol e ken dun hidi neldu yimbe mabbe le nokuji di woni modi e madraji di be gondi kam be hojotobe mi horam ko heben bangal mudu ke dafa sango umar golo e alsisse
fadde dido wotej yottade fedde ne no dirta model mali saaki ko yata yimbele muudo e chapande jaddom le leedi ndi docteur Ibrahim Sango yo gote lami dido golleji
ekip ngaji amen di ana wundi wadde imadaraji faam tay ko tobe chapan jiddi e joyom woni be mi jogi no oyirta fa hayba golleji fu pawi de wuteji le leedi ni en do do jangini tay ko tobe wobbe ngarobe haybude wuteji referendum o
non do wori bangal fedde no dirta kosem de do be mbiye be gondi e wattande hakkille no wottiji ɗin gonde waɗirde no Saliya Traoré secrétaire général nder ɗo fedde
tawi ko toɓe temeɗe nayo e nayo jo'inteɓe nokku goto le bureauji to wottiji warta fa waɗe le cercling aji deɓe jeenayyi fa yetto commune aji jeegom district Bamako ɗo woni ɓe mi immini miɗe anni haybude golleji bawiɗi e hawrintingol jababuji ɗi le région aji ɗi fa yetto ɗi lindi e hoore e mangal muɗo
caggal ɗeɗo pelle ɗiɗi pelle goɗɗe kasen ana donta taykititoɗe no wottoji ɗi wori le sappo e jetti lewru juin du ka micciteɗen wiide ministére gaɓɓe kañe ato wotade tafen ɗum woni manggal paɗe en ɓe
nana ɗon e kata men hata jour men yewtere meɗe hannde mission mba sarto foof humpitade journal o banggal mbiyan mbi yewtereji sijotamani ifma heɓde de mbiyan application jotamani e dow ko wiyete Play Store Google Play nde ɗo seeɗa yewtere meɗen magasine yewtere magazine hannde kabaru keɓana yuɓi dow mbiyan weccugol kalisi ɗe gollirɗa ni kewi le leydi ndi ndenno tellaji ane kabar muɗum e keɓal ɗum ɗum hen kamɓe gonkiniɓe ɓe ɗum ɓe wonko hanni kanko laale tangara e kañe kiƴaɗo amen toska sum kirsan dakko keɗɗan fostago min e sitasidi ɓe yonkiri jaam so weccugol kalisi ana yaafi Bamako wona feewi noon ɗo wurri to sigaso toon jamara nden joguitiɗalla heɓde nokkuɗo wecca kalisi
mi waɗi weccude capanɗe joyyi euro ɗum hoore ojunaji jeegom e temedde jeegom samoji o coggu ana ƴenta won ñalanne yaami bangi wimi weccan o kalisi min ɗon heɓde lawol mi heɓi wadde ɗum caggal muɗum ga ɗum guila ɗo goto ko saabi kan so faabi ka e muɗum
Moussa Kalambiri e hoorejo gullirde ɗo kalisi weccete to garanti ki ɓuton le commune joɓerɗe ngallure Bamako holtiwiɗe wakkati joni o weccugol kalisi ɓeyɗi tiɗude saabi kasidine euro banggal hijore nde
mattitomo won joni ana tiiɗi sanne saabi kalisi on ƴenti fa wala seeɗan leydi adduna o feeɗda muɗum sa ƴeewi hannen jaati fettoraneɗe leydi maɗɗe ana saabi mbinɗum watti hannen yo ñalano hijjino ɗo saabi so ɗum tiiɗi watti fof so yimɓe ana ƴuwallede europe wara waɗa vacance leydi maɗɗo a tawa o watti euro kan e dollar fof ana ŋabba ñalman hannden dollar buuɗo goto ana weccire temedere nogay e buuɗ ɗiɗi ngam ñalman hannden meɗe weccira ɗum temedere ɓe capan tati ma ko
ka noon kabaru Amadou Boukoum na serti eko Moussa Kalambiri kanko jokkolle joguiɗo hakke duuɓi nogay na hinni oɗo golle dande guidron aji ɗi holtiwiɗe ɗum ɗo yalla omo heeɓa client en hewɓe
meɗe gollidiɗa fey darta banggue laabi sa weccon kalis on mais fo meɗe gollida mi won bureau amen min jaati min jogui bureau e inde ɗan meɗe nodda client en waraga samoji mi wecca kalis mumen sa faami ñal noon hannden homo fo ana heppi so yettiɗen nokkudaji an sono wala ni kalis muɗum weccene yawri witta fe so client en wattama bureau ɓe ɓowinten sanne so wala wecca kalis na yawiri caggal muɗum wonɓe banggue laaɓe ndu an heeɓa client en wecca kalisi mumen ɗum saabi hen soko heewi emen wecca o kalisi meɗe jooɗo banggue laaɓe ɗi sona ɗum min fo min jogui bureau ngaji amen tuma
gollataɓeɓl jokkolɓe hewɓe na kinni weccugol kalisi ele booli e ɗatti Bamako ɗi eɓeni kewi to nokku Patrice Lumumba Bamako leydende quartier du fleuve ele nangue ɓeɗo jokkolɓe ñallata hinnade weccugol yalla eɓe darno alam saɗɗaji mabɓe ɓe mimi haala nafakaji e tiyallaji oɗo golle o
ɗum jogui nafa sanne sa woni kalisi euro fa heewi sa waddi ɗum a wecci tan an heeɓa hen tonon fa wooda mbeɗa wawi heɓde samoji ko yaata ujunaji nogay ma ujunaji deɓe e weccugol o kalisi watti laamu ana wara torra amen sanne ko heewi amen wala golle samoji jogaɓe ɗum ana wadda amen biyeji mairieji ɓe andi jaati kalisi ma waddi o moƴƴa nde so wecci kalisi maɓɓe wittanɓe yiyatake en kasine ɗum no tampin amen sanne
a weeli ka fobiyedama ta ɗon
donc en keeɓe holti wiide saabi nafaka muɗum le leyɗe ɗe banque ngaji mawɗi ɗi joƴini sariyaji oɗo golle o sariyaji latotuɗi sababu weccugol ngol waɗa no haniri keɗɗana moɗigo mawu magolu donc keeɓe
dans un pays et c'est la banque
le leyɗe yogaji a tawan banque centrale tan ko yamirte weccude kalisi soni wala o banque fe goto hana yamirede weccugol kalisi saabi ɗum wala hunde ko waɗirteno no jamara mairie saabi le banque ɗi a tawan kalisi wecceteɗo fo joggumo an anda kamɓe hana andude neɗɗo weccuɗo kalisi da ko hana hokkede kamɓe pay koɓe hana heɓdede muɗum
miciten wiide ɗeɗo gollirɗe komaniɗe weccugol na paabo sanne e ley yirwere keeɓe leydi banggal lempo e usuruji ɗiɓe joɓata eɓi jogaɓe ɓeɗo beccoɓe ɓe keɓɗe mabɓe ñalowma na yetto fa ujunaji tati sifa ujunaji temedere le lewru